Hey yo, Frankie boy, aka Sin Kishi, talent tippers.
Sanini sana, inafa kujipanga. Sanina sana, tunasonga mbele. Sanini sana, inafa kujipanga. Sanina sana, tunasonga mbele. Kwenye studio tunarusha mizuka, maredio si tunasikika. Usanini weledi na tena ni nathari, watunzi ni wengi wamejaa furifuri. Tuwe wazuri tusiwe na dosari, hindo kazi tumejiajiri. Usanini safari, mimi nasafiri, na kwenye hili gari lazima ufikiri. Kisha we ukiri mwenzio sisubiri, kutafuta zoheri usiwe na kiburi. Usiwe na mori, hindo habari, na wangu ushauri wa kuandika shairi. Usanini sana, inafaa kujipanga. Usanina sana, tunasonga mbele. Usanini sana, inafaa kujipanga. Usanina sana, tunasonga mbele. Fangi mimi nimetoka mbali, na bila mane nimefika mahali. Maulana ndiye amenijali, kwenye muziki amenipa kibali. Ni talanta yangu sio ajali, mafansi wengi wamenikubali. Matumaini ya kufika mahali, na siyo haba bali ni bali. Awali nilikuwa na freestyle, sasa hivi na flow na style. Chipuga raga my new style. Usanini ufundi taratibu, zingatia sheria usiharibu. Naweza kuimba tarabu, uwezo kuimba ndio sababu. Usanini sana, inafaa kujipanga. Usanina sana, tunasonga mbele. Usanini sana, inafaa kujipanga. Usanina sana, tunasonga mbele. Tulikutana, tukapendana, talanda zetu zikafanana. Tukaanza wote hii sana, ukitufuata utashanga. Mbele tunasonga, enyi majamaa, mpanda ngazi kweli ushuka. Tunapanda pole pole, mnatupiga kwa mishale. Tutaimba mpaka mulale, mziki wetu ni wa milele. Bado sisi tunaimba, ukiona wivu tachinyonga. Usanini sana, inafaa kujipanga. Usanina sana, tunasonga mbele. Usanini sana, inafaa kujipanga. Usanina sana, tunasonga mbele. Usanini sana, inafaa kujipanga. Usanina sana, tunasonga mbele. Usanini sana, inafaa kujipanga. Usanina sana, tunasonga mbele.
Hey yeah yeah. Pika producer Zack and mafansi wangu, Babu Songo, Novena, Zeya, Kikete, Manze. Yeah, sign off, producer Jojes, imemaliza.